Omoyo lero bekuvuddeno ugenze enkumba gye gwagadde wamma tendolu n'ab'omusu Katonda batunoddemu ne kulonda yeeyo omwana muwala erinnya ly'eggwoomu ye Najjinda tebakimanya abamulera nti ajja kuba nk'omutanda ekyamabo wali tonnakibikkula twali lutandisa obulokobya Ssaabasajja kwekutugamba kigambo tukirindeko ne tukuwa ttiimu ne weetereza wamma embaga y'eno ekuŋŋaanyiza ab'ebitiibwa ab'ebule n'ab'ebweya abantu obukole bubakyusa Ssaabasajja olina okuseka tojja kukyewala olw'ensonga kiwano kati oli mugole olina n'okuloola abagenyi b'oyise balina okukulaba ng'oloola tuloolelemu ne munno akalombolombo ak'obugole awabange wembuuliza tiyijane nakyo ekiruma baganda
kabakawase nakituukiriza kikino
awaab'omusu we tuzinira okufaako mu by'okkamala abange
enyeza bubina bwaffe olw'essanyu ly'omuzzukulu
mubawala yekke gwalonze ng'era kati ggwe nnabagereka
ekayirira mukama abawe kwagala n'obulamu bwonna
awaaba omwenge mmwe munywe nga naye si kunywa kujenguka
kyandibadde kirungi munywe kutono okuba kwako mukole
abaganda we tuzinira okufaako mu by'okkamala abange
kabaka waffe n'embaga ya kabaka waffe
awaaba makengere munywe nga naye si kunywa kujenguka abange
kirungi munywe kutono okuba kwako mukole
kano gituteredde tumaze okulaba kunnaabagereka tubadde tulindanga n'eŋŋambo bwe ziyitiŋŋana tayogereza wuunaayogereza oli waliwo ate ge baamuwadde k'omaze ojja aba rediyo katwe tebakyatulimbye abantu embaga bagikyamukidde wamma kabaka waffe tukwagala wamma weebale okusajjagula tosuulanga mwana munno byogeddwe yenna mirembe mulayidde n'okulagaana ne babawaayo n'ebbaluwa eraga bwe muli omuntu omu bengo leero tetukyemulugunya bwakabaka bwadda bwe watikkirwa wamma teyoweeri Museveni Katonda akongereko ebyali bigenzewa bituddizaawo ewaawo tubanje ebirala tujja kuteesa mpola tetwagala waawo okuyomba awaabange wembuuliza tiyijane nakyo ekiruma baganda
kabaka wase nakituukiriza kikino
awaaba omusu we tuzinira okufaako mu by'okkamala abange
enyeza bubina bwaffe olw'essanyu ly'omuzzukulu
mbawala yekke gwalonze ng'era kati ggwe nnabagereka
twekayirira mukama abawe kwagala n'obulamu bwonna
awaaba omwenge mmwe munywe nga naye si kunywa kujenguka
kyandibadde kirungi munywe kutono okuba kwako mukole
abaganda wetuzinira okufaako bubyokamala bange
kabaka waffe olw'embaga ya kabaka waffe
abantu bonna tuli mukeebugo tusabye okulaba ku silivia wamma tukuumire kabaka waffe tewabanga kukanyisa oli muka kabaka muwenna mutebi tekirinako ekyo dibeiti mwana gwe kyase kijjo jja kuba olina omutanda wentuukira kuba emikwano ennyo abazze okuva mu buli nsonda ne bafuba embaga okugibomesa abalala ne mutuwa n'essente muli baganda ddala mamunda mpaawo buganda businga'wo tujja kubanga bannammwe tewaliwo emmere tulyenga wamu abange wembuuliza tigijyane nakye kiruma baganda
nga kabaka wase n'akituukiriza kiikino
awaaba omusu we tuzinira okufaako bubyokamala abange
enyeza bubina baffe essanyu ly'omuzzukulu
mubawala yekka gwalonze ng'era natikwenna bakereka
twegayirira mukama abawe kwagala n'obulamu bwonna
awaaba omwenge mmamunywe nga naye sikunywa kujenguka abange
ekirungi munywa tutona okubaggwako mukole
abaganda wetuzinira okufaako bubyokamala abange
kabaka waffe olw'embaga ya kabaka waffe.